Fika ni bora nilinde amani yangu, mana mchezo mjini katu siwezi. Tatizo mini kipenda wanapenda kweli, wakati hapa mjini watu wanaigiza.
I used to have a love, nilipenda sana, kanijaza kaniacha mwenyewe. Matukio alonipiga bado sijapona, minaona mbora nibaki mwenyewe.
Those who listen cause me, na enjoy mimi, na enjoy mimi, na enjoy. Those who listen cause me, na enjoy mimi, na enjoy mimi, na enjoy mimi. Those who listen cause me.
Poteza mnazo sina, mandie exi shobo na esina. Si mwazi wala kumfikiria. Mambia punguze maneno, mambia punguze michambo kwenye status, michambo kwenye caption maneno. Mambia punguze maneno, mambia punguze michambo kwenye status, michambo kwenye caption maneno.
Those who listen cause you, na enjoy mimi, na enjoy mimi, na enjoy. Those who listen.